Roman Coin Sura Sapwe Didi Aya Tati Aki Jawe Tati Alla Hokki Komwe Meden Dokke Fere Fere Gamchahu Dum Alla Hokkiam Emi Via Komwe Modun To Hoccha Hore Mudum Kopuri Nohani Amma Komwe Fama No Hocciri Hore Mudum Komwe Hoccha Hore Mudum Kofotti Di Hola Kiki Alla Hokkimo En Godi Jokkode Dudde Balli Meden Nden Konde Jokkode E Wodi Kugal Mudum Non ma, konde en yimbe dutbe, en garti bo bandugo, gam en kolake almasihu, en fuy en jokko tiri, no jokko de bandu jokkindiri. Alla hokki komo e meden dokke fere fere, to dokkal meden dum waduki annabaku, se ngaden dum no fottidi e holaki yesu ki goduden. E hokki dokkal walluki, sebe mballa, e hokki dokkal ekitinki, sebe ekitina. Be hokki dokkal sembidin ki wobbe sebe chambidina be be hokki dokkal hokkuki chaahu sebe kokka dum e bernde go be hokki dokkal ardare sebe ngada hakkilo mabbe dow ardare den be hokki dokkal yurminanki yimbe sebe jurminana be der beldum bernde ayaje de janguden do e de ekkitina en do dokke fere fere de Allah jomirawo hokki tokkube annabi Isa gambe kuwanamo Don mato en jangi nder deftere afisan ko en sura nai aya sappo e go yaaki sappo e didi e deftere korintiyan ko en sura sappo e didi en nanaino Allah jomirawo hokkiri lawi fere fere no ruhu mako wanginirta nder meden nonno subiri amma joni en gada hakkilo meden dow dokke fere fere de Allah jomirawo hokki en gam kuwanemmo gam non nde Allah jomirawo nder yidde mudum E moƴƴere muɗum hokki en dokke ko bawɗe waduki kuuɗe fere fere barka ruhu maako to en maunin ko e meden wato to goɗɗo hocca hore muɗum bo ɓuri horiɓe ɓe ngala dokkal ngal o wodi bo nonno aya tati waggini en ɗo wiki gam cahu ɗum Allah hokkiyam emi wi'a komo e moɗon to hocca hore muɗum ko ɓuri no hani amma komo e fama no hocciri hore muɗum komo e hocca hore muɗum ko fottidi e holaki ki Allah hokkimo bo nonno nanden der ayaje de janguden do Allah jomirawo hokki ko mo e meden dokke fere fere kutiren gam huwankimo e teddinki inde mako gam non bandiraabe am to en maunin ko e meden e dokkal gal Allah hokki en amma en kutir dokke de Allah hokki en der yidde lestinki hore gam teddinki Allah jomirawo Gam paamen no Allah jomirawo yidi kutiren dokke meden nder kautal hore e yidde do bulus hokki misalu e jokkode bandu nder aya nay yaaki jawi o wi'i en godi jokkode dudde e balli meden nden konde jokkode e wodi kugal mudum non ma konde en yimbe dudbe en garti bo bandu go gam en kolake almasihu en fu en jokkotiri no jokkode bandu jokkindiri Don ma deftere korintiyan ko en arandewol sura sappo e didi aya sappo e didi yaaki cappande didi e jowe didi dauti famtinki en wiki bandu go e wodi jokkode dudde fu jokkode bandu dun konde de dudi kanje kauti garti bandu go to non ma tokkube an masihu gontindiri yahudan ko en e lekki fere maccube e na maccube En fu en gadanama baptisma de ruhu gotum. Gam garten bandu go. Nden en fu Allah hokki en ruhu dum. Gam bandu na jokkode woyre tan wodi. Amma jokkode dudden wodi. To koyngal wi'i. Nden nami jungo. Bandu jeyayam. Wi'uki non. Sendatangal e bandu dun. Non mato nouru wi'i. Nden nami hitere. Bandu jeyayam. Wi'uki non. Sendatandu e bandu dun. To bandu fu warti gite to kodum nanirta to bandu fu warti noppi kodum nanirta lumgol amma no dum wontindiri Allah siriyake jokkode der bandu o siriyake konde jokkode no yidiri to bandu e wodi jokkode go tan den na dum bandu no dum wontindiri bandu du oiru amma en wodi jokkode dudde hitere fotay wi a jungo anafatayam Don ma hore fotayi wi'a koyde on nafatayam na non dum woni jokkode de dum yiata bo de tembida kanje buri nafuki jokkode bandu de ngieten bo sedda tan de nafi kanje burden famanki boddum den jokkode de chemteten yiki kanje burden famanki jokkule meden burde woduki nana en famani de amma Allah hauti jokkode bandu fu jokkule de ngieten bo sedda tan de nafi o hokkide mangu burdum gam to dum heba fero tirol der bandu amma jokkode den de fuude ngidindira yidde go to wonde jokkode naunaki sey koride fu nani da naudum e jokkode den to jokkode o oyre mauni nama sey koride fu kauta belbelta hauti e jokkode den to onon goni bandu almasihu ko moye modon bodum jokkode mako bandirabe am ayaje de tabbitinana en enen tokkube annabi isa en bandu mako bononno anduden bandu go tan amma en wodi jokkode dudde bononno Allah hokki ko nde jokkode kugal mudum der bandu non ma o hokkiri ko moye meden dokke fere fere gam kuwanen mu gam non to en kollu fero tirol do dokkal ko kugal gal Allah jomirawo hokki en sey kauten ko e meden bononno jokkode bandu gadata gam to en kauti hori bononno Allah wadi jokkule bandu kuwirta lalle se ko wala en nyama e jalorgal do kugal gal Allah jomirawo hokki en amma to en kolla maunitare e yaware non e holla en gadata ko Allah yidi gam Allah jomirawo hokki ko moye meden dokke fere fere gam kauten ko e der yidde kuwanen mo ngaden ko yidi gam bononno Allah jomirawo der famu mudum e bawde mudum wadiri bandu go e jokkule fere fere non ma o wartiri en bandu go de koliden annabi Isa gam non sey ko moye meden hutira dokkal mudum gal Allah hokki dum deydey no Allah yidi tomo dokkal annabaku wiyamo dokkal ekitinki nafata dum non ma tomo dokkal yuriminanki yimbe wiyamo dokkal yamditinki be jamda nafata dum bononno hitere wiyata jungo nafata dum ko hore wiyata koyde nafata dum bononno aya sappo e didi yaki chapande didi e didi nder korintiyan ko en arandewol sura sappo e didi wi gam bandu na jokkode woyre tan wodi amma jokkode dudde wodi to koyngal wi nde nami jungo bandu je yayam wi wi non sendata ngale bandu dun non ma to nowru wi nde nami hitere bandu je yayam wi wi non sendata ndu e bandu dun to bandu fu warti gite to ko dum nanirta to bandu fu warti noppi ko dum nanirta lumgol amma no dum wontindiri Allah siriyake jokkode der bandu o siriyake ko nde jokkode no yidiri no dum wontindiri bandu ndu oyru amma endu wodi jokkode dudde hitere fotayi wi'a jungo anafatayam don ma hore fotayi wi'a koyde on nafatayam jokkode de dum yiata bo de tembida kanje buri nafuki jokkode bandu de ngieten bo sedda tan de nafi kanje burden famanki boddum den jokkode de chemteten yiki kanje burden famanki bandirabe am to bandu e wodi jokkode go tan den nadum bandu gam non bandu ndu oyru amma Allah hauti jokkode bandu no yidiri jokkule de ngieten bo sedda tan de nafi o hokkide mangu burdum gam to dum heba fero tirol der bandu amma jokkode den de fuude ngidindira yidde go ko Allah jomirawo yidi famen do woni kutiren dokke de o hokki en der yidde kautal hore bononno jokkode bandu kuwirta gam non bandirabe am Allah jomirawo yidi ekitina en do bononno siriori jokkode bandu fere fere e kuwa der kautal hore gam nafendam bandu fu non ma o hokki ko moye meden dokke fere fere gam kuwanen mo der kautal hore gam nafendam sumpo kautal tokkube annabi Isa afami bandirawo am gam non bandirabe am tokkube annabi Isa sey kauten hore der yidde kutiren dokke de Allah jomirawo hokki en kuwanen mo bononno yidi aya jawego yaki jawe tati wi Allah hokki ko moye meden dokke fere fere to dokkal meden dum waduki annabaku sey ngaden dum no fottidi e holaki Yesu ki goduden be hokki dokkal walluki sey be balla be hokki dokkal ekkitinki sey be ekkitina be hokki dokkal sembidinki wobbe sey be cambidina be be hokki dokkal hokkuki caahu sey be kokka dum e bernde go'o be hokki dokkal ardaare sey be ngada hakkilo mabbe dow ardaare den be hokki dokkal yurminanki yimbe sey be jurminana be der beldum bernde bandiraabe am nder ayaaje de en nani Allah hokki en dokke fere fere gam ballindiren kutirende gam sembidinki holare ko imanu tokkube annabi Isa en nani do e wodi dokke fere fere ko wadi joweedidi arande e wodi dokkal annabaku annabaku do na dum wiuki himbe ko wadata yeso do tan amma famtinki himbe ko Allah yidi be fama e ko Allah yidi be anda didabum dokkal walluki tatabum dokkal ekitinki nayabum dokkal sembidinki wonbe der wannare e be berde mu en gewri den jawabum dokkal hokkuki chaahu jewego dokkal ardare lalle der leydi meden di Afrika en gidi himbe be dokkal ardare gadobe hakkilo mu en do ardare de Allah hokkibe na do fi duniyaru den jewedidi dokkal yurminanki himbe bononno ayare den wido Allah hokki ko mo e meden dokke fere fere gam non bandirawo am der dokke de ndume woni dokkal maada dokkal annabaku sey ngada dum dede holare de Allah hokkima in dokkal walluki himbe sey ballabe der yidde dokkal ekkitinki wolde Allah sey ekkitinaabe boddum no be pamata dokkal sembidinki wonbe der mettam beram ko gonbe der wannare sey cambidinaabe der yidde dokkal hokkuki chaahu sey kokka der beldum bernde dokkal ardare sey ngada hakkilo dow ardare den dokkal yurmende Allah hokkima sey jurminana yimbe der beldum bernde amma Allah jomirawo yurminanti bononno nande der ayaje de bandirabe am enen tokkube annabi Isa Allah jomirawo wartiri en bandu go den bo hokki en dokke ko bawde fere fere gam kuwanen mo der kautal hore na der mawnitare e yaware amma kaito hande wodi dudbe kutirebe dokke ko bawde de Allah hokkibe der mawnitare e yaware non bo waddi sendindirki ko tia kautal hore der sumpo tokkube annabi Isa kanjum wadi ngiyaten e jamanu dum e wodi chochiji fere fere duddi bandirawo am noye kutirta dokke de Allah jomirawo hokkima a hutirade gam teddinki inde mako ko gam teddinki hore maada a hutirade no Allah yidi ko a hutirade der yidde bernde maada to a hutirade no jidda sey pama wiki na non Allah yidi bandirabe am Allah jomirawo yidi kauten koyi kutiren dokke de hokki en kuwanen mo bononno yidi gam non bandirabe am tokkube annabi Isa demi do Allah walla en kauten hore der yidde kutiren dokke de hokki en kuwanen mo bononno yidi amin.